amat.unaux.com.
It's a real record.
Bali yako maisha ya kutasoyo yako lapa Soma ya maika pena bali yako Mazibu samala kisapa Kueso kala wachitanzo kama late kukajame yako Kama loja zanche ili usamali tenge
Life is so hard I know Dola zikuvuta ye Tamanga tamanga geto mpeze ya mafuta Odola nikomba opi kila ndika singa Voti geto dola ikupeze kapa menga Yes life is hard ipalibe chikukuma Kamala teguka zaine yango toka Sakula badaso za kumwendi kuchoka Olo ndita chena
Haka mpabeza umpawi
Kudi nchito fala supi Dizi fala mkwani Dizi fala mpilu poti ndine ofutika Nanga ndika chena maboza mumapeka Ndika fala sansa no mwenu maiseka
Saya, kutasoyo yako lapati Soma ya maika pena mbali yako Mazibu samala kisapati Kueso kala wachitanzo Kama late kukajame yako Kama loja zanche Ile usamali tenge
Sunga mtoli li mtuwe Ulaku ya makuwa to the fullest Azaya nkulo sambe ulo Utuwe yo kala kwa ketisi kala buwanzi Sindizi wana kala banji Kama lusa ntima ni maluti lanji Ati tauni mundi na zachi tanji Tizi jeza toka malofa Pena kati ndi pepete ndi kuimbaku Ati waenela ndi kuipaku Ati we nyimbo inde nyumuinatu Atati wa mati
Bali yako maesesa ya Kutasoyo haya kulapati Soma ya maika pena bali yako Mazibu samala kisapati Kueso kala wachitanzo kama late kukajame yako Kama loja zanche ili usamali tenge Bali yako maesesa ya kutasoyo haya kulapati Soma ya maika pena bali yako mazibu samala kisapati Kueso kala wachitanzo kama late kukajame yako Kama loja zanche ili
usamali tenge Download great music from amat.unaux.com.